ngikuthethisayo uma kudlula intombi ngifuna ishele angimfuni mina ofana thethisayo la uma kudlula intombi ngifuna ishele yaza ngimfuni mina ofana thethisayo uma kudlula intombi ngifuna ishele Wathula nje uma kudlula intombi usekhona nomuntu osecobe emhlane mfana Wathula nje uma kudlula intombi usekhona nomuntu osecobe emhlane mfana Awuwevasiz awathula mfana awusekhona nomuntu osekanile Wevasiz Wathula usekhona nomuntu osekanile Wathula nje uma kudlula intombi enhle usekhona nomuntu osecobe emhlane mfana ishekelele 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 ishekelele
yangeni tsingiza mnyama phezu kwemizi yamanye amadoda lahlomisa ngakhuphula amafumthethi bona bafana njalo mnyama kutshela nina wethu ngumasingi wathanda abasingintom phasi kwela ngashawuvale yaqomtanxaka mangcokola nezinye vevezela gazini yababamsile lo muntu lele lomthakathi ngezetene emsingi mabavila kuma khona ndingobazakithi ngashiyashaya amashaba emfuleni inqumbi thiwa ezinye zitha sigedleni kanakawufonelani usikepha thumela abafana belana ngelamandla apho madoda
What's up?